Laissez-moi. Trendybeats.com. About family, my family, na baki nikiwaza. Where would I be without family, my family?
Love, peace, and happiness. Nepal and mom jokes and people stick around. Now it's easy to part the past. Pile it pops, pops a lip and one cool bounce. A cool season healing the rest. A little food that's to the sound. A little fees, a little rent.
Kimbe pekembe specialist wa haso Niendo ale funza li neza kuishi ni macho Ningo jele kesho fiki thanatos Kijiji bila zen mateso zidi ya midato Mesha mazuri ni jana squeeze ya na password Ya squeeze ya na bana ya jana ulinzi so cosmos Ya na push sana kuyavuta lazmo ina masos Nafikiri angeleta mana if we could live it backwards Na nacho wish ni kuyapatia Au nikia miss what's in this me au kuntania Wazacha street zini teach to kitalujia Kinacho stress kwe ni mzik tu so familia Mepia na wana mba shei machungu yao Wawana mjali mama wongei na ndugu zao Enye pei ni mungu wa wana vienei tu viatu vyao Anasema undugu nlawama everyday mvurugu kwa mbabangu nao Hana mpango wana future wa shamfilise Taka mchango na mkubusha na mwana mwana muziki Nestoshe mambo ya mana wa musishi Wamesawa live wa support ilo na mkana hana kiki It's all good the mambo maisha we live and learn Haina gwaji kama mtaftaji ambembi vizion Wakishuo sine mbine taji shrink Bish you ain't perfect your shit stinks
Mengi ya lisemwa Ya kweli About family, my family Mabaki nikiwaza Where would I be without family, my family?
School job, yapo vitu lonyuka ni kuku. Life tough squares, anuango mupia diskuku. Najirana kinua vebeye juu. Sisi tunengye dukani kunua vebeye nafu. Ujirani ni ule tunombana chumbi. Na kusikiza tukilumbana kwa style ya kubana pumzi. Wema haka wiku hama, so milima. Na natema squeeze ni wana mba rudisha lichwazima. Soni kwenye map, weka lecture mfukoni Ni vyema mkajaza gapi li ku ketchup homies Kumbu kumbu nipa fraya ku throwback Mi ni mjeshi sungu sungu wezi vaa my dog tags So dead beat daddy, I'll love that douchebag No, ni number one kwa my sons and daughter Number one so kichwa pans me culture One of the real ones, number one na yota Tunaishi kwa bajeti na nema zishi bagua Familia zongezeki tena squeeze na pungua Zisizo na zenyo atoto wote ulinzi wao ni duo Kwa mana kijua machocho zote ruithu wao tumbua Wasombo shikaji na wauni watauza nyumba Na maisha taburuza kagaula queen wa zamunda Hakuna kukone adonge uchumu ukiyumba Kusaka tonge kwa Tyson gumi kuzdunda Lipo zinyaka wa home wakamkomoa Na lizisaka li home pakae poa Kijenga tata wa home wanabomoa Nwata kutenga faster vibom kibichamoa
Mengi ya lisemwa Ya kweli About family, my family Mabaki nikiwaza Where would I be Without family, my family
More music on trendybeats.com.